Tēnā koe, nau mai haramai rā ki tēnei pāhorangi mo te wiki a 31 o Te Puka Puka, Māori Meirizi Tuarua. You've been studying te reo for a reasonable amount of time now. There's no end to the journey that you are on. Te reo is so rich in metaphor, proverbial sayings, simile, and has such an extensive lexicon that the learning never stops. It's great fun to always be learning new things and to experiment with new ways of saying things. Karakia, or incantations, are an important part of tikanga Māori or Māori protocol. So let's see if you can learn this karakia off by heart, simply by listening and imitating the words. Kia kaha, ko takoto te manuka. The challenge has been laid. The words with translation are Tūtawa mai i runga, I summon from above. Tūtawa mai i raro, I summon from below. Tūtawa mai i roto, I summon from within. Tūtawa mai i waho, I summon from the surrounding environment. Kia tau wai te mauri tū, the universal vitality and energy to infuse. Te mauri ora ki te katoa and enrich all present. Haumie huie taekie is unified, connected, and now blessed. So this is a karakia that can be used in any situation, at the start or end of a hui or meeting, at the start or end of a training session, at the start or end of a road trip. It's pretty much a universal karakia. Let's go through it again, this time without the English translation. I'll do it twice. So your job is to listen, imitate, and learn it off by heart. Tūtawa mai runga, tūtawa mai raro, tūtawa mai roto, tūtawa mai waho. Kia tau wai, te mauri tū, te mauri ora, ki te katoa, haumie, huie, taekie. Tūtawa mai runga, tūtawa mai raro, tūtawa mai roto, tūtawa mai waho. Kia tau wai, te mauri tū, te mauri ora, ki te katoa, haumie, huie, taekie. My tip to help you learn it off by heart is to learn line 1, then line 2, then line 1 and 2, and add line 3. Then lines 1, 2 and 3, and add line 4, and so on until you've got it memorized. Always go back to the start and recite the previous lines, adding on the new line that you've learned. Once you've memorized it, use it. Just like all the language you've learnt, use it or lose it. In the conversation between Atawhai and Anaru this week, you had examples of how to use some stative verbs and the intensifier tonu. Let's have a listen to this conversation with particular emphasis on the stative word and the very important e to show who caused that state being reached. Hey, Anaru, kua paru te whāriki I o pūtu. Motaku he, I hoki mai au I te mahi, ki tonu te puku I te kai. Kāre au I whaifakaaro ki te tango. Hoi anō, I pēhea te mahi, he ai ki ngā kōrero kei runga te toki o te kore mahi I etahi. Ai, mataku tonu etahi I tēnā āhuatanga. Ki o whakaaro, tokohia ka kore mahi. E aua, engari tū meke tonu mātou I te whakatau ka kore mahi etahi o mātou. Whakamā tonu au I te korenga ōku I tohe atu. Kaua e pā pouri I tēnā e hoa. Kāo, whakamā tonu au I taku noho wahangū. Now this is how the conversation would usually sound. Listen carefully. Become familiar with it. Imitate the sound and the flow. This will help you to develop your oral language. And mark my words, the time will come when you will say some of the things that are in this dialogue, word for word. Hei Anaru, kua paru te whāriki I o pūtu. Motaku he, I hoki mai au I te mahi, ki tonu te puku I te kai, kāre au I whaifakaaro ki te tango. Hoi anō, I pēhea te mahi. He ai ki ngā kōrero kei runga te toki o te kore mahi I etahi. Ai, mataku tonu etahi I tēnā āhuatanga. Ki o whakaaro, tokohia ka kore mahi. e aua. Engari tūmeke tonu mātou i te whakatau ka kore mahi ētahi o mātou. Whakamā tonu au i te korenga ōku i tohe atu. Kaua e pāpauri i tēnā e hoa. Kāl, whakamā tonu au i taku noho wahangu.